Abagize imiryango bavuga ko mu mezi y'ukwa cumi n'ukwa cumi na kumwe y'umwaka ushize wa 2022 aribwo baremeshejwe inama n'inzego z'ubutegetsi zibamenyesha iby'iki cyemezo. Abarebwa nacyo ni hafi abaturage bose b'umudugudu wa Kabuyaga wo mu murenge wa Kanjongo hafi y'isantere y'ubucuruzi ya Kirambo. Abo bavuga ko inzego z'ubutegetsi zagiye zihindura imvugo ku byerekeranye n'impamvu y'uko kwimurwa.
Babanje kutubwira ngo tutuye mu biza. Ibiza tudutanze ibitekerezo mu nama ngo ntituzongere kuvuga ngo dutuye mu biza. Ngo tutuye ngo mu gishanga ngo cya leta. Igishanga nta mbago kigira ku buryo bavuga ngo abaturage batuye mu mbago. Ese ko bari kuhazana ibikorwa by'amajyambere, ari mu gishanga.
None si leta wari kuyirengera ikagukundira, ntibyari gushoboka. Nibura yari kuza ikakubwira ataha ni mu kwanjye, wenda uhatuye ariko ari ugucumbika. Ibyo ntibyigeze bibaho.
Ubutaka aba baturage basabwa kwimukaho ni ahantu bigaragara ko hamaze imyaka myinshi hatuwe. Mu bijwi rya Amerika twaganiriye nabo, harimo n'abamaze imyaka isaga 70 bahatuye. Abo yaba impamvu yerekeranye n'ibiza cyangwa yuko aho batuye haba ari mwa leta, zombi ntibazemeranyaho n'ubutegetsi.
Mfite imyaka 70 yuzuye,
narahakuriye na data arahanziga naba ashaje kugeza magingo aya. Ntabwo nigeze mbona hari amazi adutera hano aho twibereye. Ese ibyo biza basogokuru batigeze bagira bije kubera twebwe dufite turabuzukuruza?
Aka gasozi ke Kabuyaga abasirikare batuyeho kekari kadutera ngo gahirime have ikiza kize kiduhirimeho. Hana kazimba kamugoshye kekari gahirima ngo twumve hari umuturage wapfuye. Umuturage wa hano wigeze ahura n'ibiza by'ikivo, agahura n'ibiza by'umukingo, agahura n'umutingito w'ibindi bibazo, ajye hano yisobanure. Ntawe.
Abatuye aha muri Kabuyaga bavuga ko mu ibarurwa ubutaka bwabo bwaciwemo ibice, bamwe bahabwa ibyangombwa byabwo abandi ntibabihabwa. Mu gihe barimo gusabwa kwimuka nta kindi babanje kubaza, bagasanga kuko aba ari ukunyagwa ibyabo.
Nk'umwe mfite abana batandatu, ubutaka mfite nibwo batuyemo kandi nanjye niho bampaye, nanjye aho batuye niho nabahaye. Baramutse batwimuye urumva ko kwaba ari nko kutunyaga, ntabwo kwaba ari ukugira gute, kwaba ari nko kutwambura.
Birababaje kumva umutegetsi aza akakubwira ngo urava aho ugende, ntaho akubwiye uri buje, n'ibyawe ntabwo abihaye agaciro. Urumva se ibyo wowe wabyakira gute?
Abo bagasaba inzego z'ubutegetsi guhagarika iki cyemezo cyo kubimura bukabarekera mu mitungo yabo, bitaba ibyo bagahabwa ingurane ikwiranye n'ibyabo bakajya gutura ahandi.
Twebwe icyifuzo dufite nk'abaturage batuye mu mudugudu wa Kabuyaga baturekera mu butaka bwacu kuko ntacyo budutwaye.
Niba twimura rero ntabwo ari uguterura, ntabwo turi ibigande kuri leta. Nibyo jambo rya nyuma nkubwiye. Nibaza ushaka kugura agure, ampa amafaranga twumvikanye.
Niba bumva ko twimuka babona ko ari ahabo, nibaduhe ingurane cyangwa se baduhe ikitujyana ko tuza ahandi.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke kuri iri yimurwa, ariko ntibyadukundiye. Inshuro zose twahamagaye madamu Mukamasaba Polonia utegeka aka karere ntiyitabaga telefone ye ngendanwa, n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza. Mu gihe ubutegetsi bwagira icyo butangaza, twazakigarukaho mu makuru yacu ataha. Ibibazo by'iyimurwa ritavugaho rumwe hagati y'abaturage n'inzego z'ubutegetsi si umwihariko wa Nyamasheke, ahubwo bikomeje kugaragara hirya no hino mu Rwanda. Iryamenyekanye cyane ni iry'abimuwe mu midugudu ya Kibiraro na Kangondo ho muri Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, bakajya gutuzwa mu mazu yubatswe n'umushoramari badahawe ingurane mu mafaranga bifuzaga. Kuri aba ba Kabuyaga, mu gihe ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize bari bahawe nk'igihe ntarengwa ngo babe bahimutse kwarangiye nta kibaye, bari mu gihirahiro cy'ikizakurikiraho. Demistoke Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.